Radisha kwejwe Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Uno munsi si turi ku gatatu tariki ya 13 koza umwaka w'2017. Dufite saa kumi na manywa zuzuye isaha za Washington DC, saa yine z'ijoro zuzuye isaha z'i Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa 5 z'ijoro i Kigali zuzuye. Ikiganiro twateguriye uno munsi twagihaye inyito ikurikira: uko Kagame FPR DMI n'Abanyamerika batwerereye Ubufaransa Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, muri kumwe kandi na Dr. Theogene Rudasingwa, akaba umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba kandi ari na perezida waryo. Mukaba muri kumwe kandi na Bwana Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe, akaba ari bere kandi n'umunyamabanga mukuru. Nagira ngo umuvandimwe Theogene, niba ariho anyumva, si muruzi neza muri studio, niba ariho anyumva abe yafata mikro. Umuvandimwe Theogene, waba uriho unyumva? Ntabwo muruzi muri studio. Hagati aho ngaho, umuvandimwe Sixbert, waba uganiriza gatoya abariho batwumva, bityo tukaba dutegereje mugenzi wacu Theogene.
Muraho neza, murakomeje Yozefu Ngarambe.
Uracyaba Sixbert.
Mukomere. Ni byiza ko mwampaye umwanya nyine kwunze muri iki kiganiro, kandi koko hari ibintu by'ingenzi mbona bikeneye kuganirwaho. Ubwo mu gihe dutegereje umushyitsi wacu, kubera ko ni wowe nyine ushinzwe kino kiganiro, urambwira uburyo twakurikiza?
Ndagira ngo wenda dushyizeho akaririmbo gatoya tumutegereze. Ntekereza ko ngiye kumushaka gatoya hagatongoreka, mbishyizeho akaririmbo.
Nakorera ndetse na irari ry'ubutegetsi, kuva mu kwakira 90 gahugu kanjye gahugu keza, gucura imiboro gucura umwijima, wanduhinduka sibaniro ry'ibisazi, buri burende haguye benshi no ku mirenge hirya no hino na kahe gasozi niye mpinga hatumvikane urwa mu rw'imbunda zuba ry'amahoro zarasa ryahari nambara 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 uragapfusha urakavuga ishyanga uragatsindwa nari ntuye Kigali nziza nahunze Kigali y'umuriro njye ndi bokoboko narora inyuma aburuhukiro nigeze mbona buri burende na karubanda y'amaswa muntu narayizinutswe kwica kwiba kugambanirana nyamara nzanye umuganda wo gusana amahoro naraye naraye ndose narose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda ntukarire nguhogore Rwanda rwiza bakanyarwanda
Mpore Rwanda arakoze cyane Masabo Juvenal mukanya twari turo dushaka Dr. Theogene Rudasingwa yambwiye ko aje niba wahageze muvandimwe Theogene wafata ijambo si inkuru zi muri studio ariko wenda ushobora kuba wahageze ku bundi buryo ijambo ni ryawe ubanza atarahagera kuko numva atanyitaba reka dukomeze twumve indirimbo mu gihe tukimutegereje arakoze cyane Masabo kuba yadutaramiye muri kano kanya twari dutegereje Dr. Theogene arakoze cyane Masabo kuba yadutaramiye mikro zirafunguye rero nagira ngo Dr. Theogene Rudasingwa umutumirwa mukuru niba ariho anyumva neza ndamuruzungu abe yafata mikro asuhuze abatwumva noneho tubone gutangira ikiganiro
uranyumva yoze
ndakumva neza cyane
murakomeye murakomeye wanyaho
muracyahumeye kuri uru rubanza rwari rwaguhagaritse ahantu
naje nirukanka n'ubu ndahagira rwose ngira ngo uraza kumva impumu ari nyinshi ariko ubwo ndagushoje kandi nshoje abakurikirana ikiganiro inshuti za radio ishakwe kandi nsuza n'abanyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga bakurikirana ibi biganiro ubwo twatangira ikiganiro
urakoze cyane kandi turi kumwe muri kino kiganiro na Sixben Musangamfura umunyamahanga mukuru ishakwe yahageze mbere
mukomere Eugene
amakuru yawe
amakuru ni meza
imbeho yaho ngaho se muri fine na ndi bitere singe
imbeho ni nyinshi ariko rero nagasanzwe
ni wawo wayo
twavuye mu rugo gishyushye zamukonje tugomba kubumenyera hakundi kugeza igihe tuzatahira
ngira ngo batazi geografi y'isi aho ni ho baba bukonje kurusha ahandi hose muri buno burayi no muri amerika ni muri noru rwose ya cyane ndagira ngo rero uretse ayo masimbi nyine akomeye cyane n'imbeho ikaze n'ibiza bijyana nayo turebere hamwe kino kiganiro twari twabateganyirije uko Kagame FPR DMI n'abanyamerika batwerereye ubufaransa jenoside yakorewe abatutsi ibi bikaba bimaze kuba akamenyero ko buri gihe iyo Paul Kagame abikeneye atunga agatoki Bufaransa aburega kuba ngo bwaragize uruhare muri jenoside yakorewe abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ni muri urwo rwego rero yigeze gushinga komisiyo y'umucyo ikaza gufindafinda raporo yasohotse tariki ya 5/8/2018 iyo raporo ikaza kwanzura ko Ubufaransa ngo bwagize uruhare ku buryo butaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ejo bundi rero nanone tariki ya 11 z'uku kwezi turimo kwa 12 ikigo cy'abunganizi mu mategeko Cunningham Levy cyangwa Muse LLP araza kubivuga neza Dr. Eugene Rudasingwa w'umwongereza unaturiye aho ngaho icyo kigo kiri Washington icyo kigo rero gikora i Washington DC nacyo cyasohoye raporo itangira igira iti guverinoma y'u Rwanda yadusabye kunononsora ibikoresho bigaragaza uruhare rw'abategetsi b'Ubufaransa muri jenoside Dr. Eugene Rudasingwa rero ijambo ni ryawe nzi neza ko wagiranye muri umwaka w'1994 imishyikirano n'abategetsi b'Ubufaransa nka Alain Juppé ba General Mercier n'abandi turagusaba rero nk'uko twabigusabye ko bidukundira tugushimire turagusaba kudusesengurira mu ncamake ibyino raporo y'icyo kigo cy'i Washington aho utuye ijambo ni ryawe
urakoze neza cyane Yosefu urakoze cyane nawe Sixberry kuko waje kwifatanya natwe muri iki kiganiro cyiza kuba kigufi turacyasesengura tuzagira umwanya wo kubishyira mu buryo kugira ngo na context zose zumvikane icya mbere navuga mu by'ukuri nta gitangaje nk'ukuntu nawe Yosefu wari ubivuze uti hari n'andi maraporo yagiye aza ahubwo nawaze mvuga ni n'uwakwandika yavuga ko bayise ngo ni Muse Report MUSE kuko abo bantu ngo bakoze iyo raporo ni abantu mu by'ukuri b'abavoka ni umuryango w'abavoka ubundi nyine ucuruza ubwo bushobozi n'ubumenyi bwabo muri ibyo bintu by'amategeko uwajya kuri website y'iyo organization yabibona nta kintu rero gitangaje kubera ko ibyo byamucyo byabanjirije ibyo ngibyo ndetse n'ibindi bikunze kuza biherekeje icyo umuntu yakwita narrative ya FPR na DMI kuko FPR DMI inkuru yabo ni iyihe ku mateka y'u Rwanda kuva 1994 inkuru ni ukuvuga iyo nkuru nanjye nahoze mu bantu bayibibaga bayisakazaga bayishishikarizaga abanyamahanga no kuvuga ngo indege ya Habyarimana yahanuwe na kariya gatsiko kintera hamwe kariya gatsiko mbese ka MDL MRNDCD gatsiko ka MRNDCD kugira ngo batangize genocide ngo extremists b'abahutu ni bahani indege kugira ngo batangire igikorwa cya genocide y'abatutsi. Ikindi muri iyo ntuza muri iyo nkuru ya FPR DMI ikavuga yuko mu byukuri FPR ari yo hagaritse genocide kandi hero mbese intwari muri ko guhagarika genocide y'abatutsi akaba ari Kagame. Icyo ni igice cya kabiri cy'iyo nkuru. Igice cya gatatu kikavuga mbese ko abafaransa ari bo bafashije buriya butegetsi kariya gatsiko ka MRNDCD gukora genocide y'abatutsi. Ibyo rero akaba ari byo bice bitatu by'iyo nkuru. Kuva muri 1994 icyo kintu ubona ko kitigeze kivaho, niko iyo nkuru ivugwa buri gihe. Icyo umuntu yakwibaza rero ni ukuvuga ngo kuki ubu noneho bongeye ku harimo remo eko muri studio ariko Yozefu sinzi impamvu yabyo wareba neza.
Ntabwo mbere kandi wange nshyira muri mute, reka nshyira muri mute wenda nibe niba ari cyo byagira cyangwa nsanga bina 6 bire kubikora.
Okay.
Nicyo kintu numva twakora muri aka kanya.
Okay. Yes, ndumva nyine byashobotse ukomeza aho ngaho byashobotse. Icyo cy'umuntu rero yakwibaza no kuvuga ngo kuki ubu ngubu hongeye gusohoka ikintu cya raporo nk'iyo ngiyo. Raporo iva mu bantu bikorera ku giti cyabo, abantu prive, abantu mbese bacuruza ubukorikori bwabo, kandi bazi neza ariko kibazo gikomeye cyane ku kintu kijyanye na genocide ntabwo ari buri muntu wese yewe n'igihugu ntikibifitiye n'ububasha. Ibyo ni ibintu bicungwa n'amategeko mpuzamahanga, uburyo bikora n'uburyo bikorwamo n'uburyo ayo maraporo akora. Icyo rero kuba bagikoze uyu munsi nicyo umuntu yakwibaza ati icyo bagamije ni iki. Ubwo wenda umuntu azagerageza gusesengura nyuma kwerekana impamvu byabikozwe, ariko nge ndatekereza impamvu eshatu ubwo namwe mwaza kunyunganira. Iya mbere ni uko tugomba guturuka mu gihugu iwacu mu Rwanda, ukuntu ibintu ririya torwa rya Kagame ryagenze, abarirenganiyemo nk'uriya mudamu Diane Rwigara n'umubyeyi we niriya terabwoba n'ubwicanyi buri gihe buranga biriya bintu bibera mu gihugu, na press mbi cyane hirya no hino ku isi cyane cyane ryerekanye uko ubutegetsi bwa Kagame buteye, ukuntu yigize mbese ubu yabaye life president. Hari ibyo bibazo ndani mu gihugu byo agomba kugerageza gutwikiriza. Ibikorwa nka bene ibi ngibi byerekana ko umwanzi ari Abafaransa, umwanzi ari umuntu uturuka hanze, habwe rero no kwerekana yuko ari we muntu mu by'ukuri ugiha protection, ugikingiye kibaba Abatutsi, dore ko n'ubundi muri iyo nkuru nahoze mvuga avuga ko ari we mukiza w'Abatutsi. Ariko kubera uko Abatutsi bameze muri iki gihu muri iki gihe, uburyo abicira kurwara nk'inda, ibyo byose nyine kubazi ko hari uko Abatutsi yarabacitse ku icumu ari n'abandi uko tumutekereza tumutekerezaho, ibyo byose agashaka kubibutsa yuko Abafaransa n'ubundi ari bo bagize uruhare mu kubica kandi ko ari we mukiza wabo. So hari izo elema zo mu gihugu ndani mu karere. Tumaze iminsi ku biganiro by'i radio Yozefu na 6B murivuga ko twakomeje kwerekana ukuntu ibintu biteye mu karere, cyane cyane ko no muri tangazamakuru ryo mu Rwanda ritegekwa na DMI wabonye yuko bakomeje kwerekana yuko Ubufaransa rurimo kuvirinda imwe u Rwanda na Uganda burimo gukoresha Uganda cyangwa se bufatanyije na Uganda ngo mu bikorwa byo kugirira nabo ubutegetsi bw'i Kigali ibyo nabyo twakomeje kubibona muri za media z'u Rwanda ubwo nacyo harimo ikintu cya reaction impamvu iyo raporo yabisotse ubu ngubu nubwo ibikorwa byo gushakisha uburyo bakora iyo raporo bigomba kuba bimaze igihe icyo ni icya kabiri mbese ibintu bibera mu karere kandi bituruka ku bikorwa bya FPDMI nabyo ni ikintu umuntu yatekereza kuba yibaza ngo kuki ese iyi raporo isotse muri iki gihe icya gatatu cyo navuga ni cya kindi buri gihe gihora mu by'ukuri kiremereye Kagame we ku giti cye na kariya gatsiko akoresha ni ikibazo cy'indege indege yaguyemo bo niwe watanze mbese niwe watumye iyo ndege ihanurwa niwe watanze amabwiriza yo guhanura indege yaguyemo Habyarimana perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'abandi bose baguye muri iyo ndege kandi arabizi neza yuko buriya iriya investigation buriya bushakashatsi buhoraho kugira ngo abagize uruhare muri icyo gikorwa bamenyekane muribuka ko buri gihe iyo hagize ikintu kivuga kuri icyo gihe Kagame kuri icyo kintu Kagame asaza imigeri muribuka ko yirukanye ba ambasaderi muribuka ibyo yagiye akora hagati aho hose sinakongera ngo mbarondogorere mbisubiremo abantu barabizi ariko buri gihe icyo kintu cy'indege gihora ku mutima wa Kagame kuko azi neza yuko kitazigera kizima ko ikindi gihe icyo kintu mu bihe bizaba byahindutse atakiri ku butegetsi akatsiko ke katari ku butegetsi kugira ngo bakore bene ibyo bikorwa hirya no hino ku isi urumva ko icyo gihe abatekereza atabantu amaherezo bazandyoza ibi bintu by'indege ntabwo ibintu ibyanka bene ibingi ntibijya bihera bishobora no kumara n'imyaka 50% mu butegetsi bubifitiye ubushake bukagerageza koko kwerekana uko icyo gikorwa cyakoze n'abari bakiri inyuma icyo kintu cy'indege rero ni impamvu ya gatatu mu by'ukuri umuntu yavuga ko iherekeje ibintu nk'ibi ngibi kubera ko ni ibintu bihora ku mutima wa Kagame ubwo muri make rero mu gutangira nyine ngo tuganire kuri iki navuga ibibera mu Rwanda ubwabyo n'ibibera mu karere n'icyo kintu kijyanye n'ihanurwa ry'indege ni ibintu mu by'ukuri umuntu yavuga ko bizahora bizengereza Kagame agahora ashakisha uburyo bwo gutuma iyo story isohoka murabona ko yasohotse uyu munsi kuko nabo bantu bakoze ibyo ngibyo uwo muryango w'abavoka iyo kompanyi y'abavoka iri hano iri muri Washington murabona ko byasohotse muri za CNN bigasohoka muri Fox News muri Financial Times hirya no hino bakabihererekanya ibyo rero nibyo Kagame bashaka kubera ko biba bisa nkaho bimuvanyeho pressure ku bibazo biri ndani mu gihugu mu bibazo byo mu karere ndetse n'icyo kibazo gihoraho kijyanye n'iby'indege utibagiwe noneho n'icyakane mu by'ukuri nibutse ntari nkuriye no kwibagirwa ibyo uruhare yagize muri genocide y'abahutu ibikorwa by'ubwicanyi byabaye mu Rwanda ndetse bikabera no muri Kongo byahitanye abahutu bigahitana n'abanyekongo batagira ingano ibyo byose wabonye ko mushiki wabo yavuze ngo yego koko ngo hari abahutu ngo bapfuye ngo ariko ngo abo ngabo ngo bapfiye sinzi uko yabyise ngo ni ibikorwa harya by'intambara muraza kunyibutsa sinibu kuko yabivuze ariko yabishyize uruhango ngo nabaguye mu ntambara ntabwo ari abaguye muri genocide iyo ni impamvu mu by'ukuri nari nyibagiwe kandi ikomeye cyane iyo nakongeraho Joseph naba na Sixbere naba mbashubije ijambo mukanyunganira Sixbed na Joseph muracyanyumva
ndakumva neza cyane ntabwo uriho unyumva
ubu ndakumva wowe
yego Sixbed mukanya ndamuhitamo Okay,
narivuze na nari ntanze izo ntuza izo ngingo uko yenye impamvu tubona Kagame yabakoresha nyine iyi miryango iri privé kuvuga inkuru yo FPL DMI basanga ngo kuva muri 1994 nshimangira icyo ngicyo cyuko ibintu byifashe mu Rwanda uko byifashe mu karere ikibazo cy'indege yahanuwe na Kagame na ku gatsiko ke ndetse n'ikibazo cya genocide y'abahutu ibyo bintu bihora ku mutima we agahora mbese ashakisha uburyo bwo kushakisha iyo nkuru kugira ngo ikomeze ivugwe itwikire ubwo bugizi bwa nabi bwe ubwo nari mbashubije ijambo kugira ngo namwe munyunganire
murakoze cyane mbere kugira ngo Sixbel muhe ijambo nagira ngo ngire utuntu nka tubiri nibutsa akambere nuko iri ya raporo nk'uko ubu nayo ubwaye byivugire ya raporo ya Muse nk'uko ibyivugira Leta y'u Rwanda guverinoma y'u Rwanda yasabye yuko ikorwa mu kwezi kwa 11 2016 umwaka ushize nuko kwashize umwaka umwe ikindi cyo mbyitegereje buri gihe Kagame FPL DMI asaba ibintu nk'ibyo ngibyo ari uko agiraniwe bityo muri uko kwezi kwa 11 2016 mu gusaba iyo raporo hari ikintu kihegereye kigaragara nuko mu kwezi kwa gatandatu Kayumba Nyamwasa yari yohereje kwa noteri raporo nyine ubuhamya bwe bwo kuri iyo ndege yohereza ubuhamya bwe bituma ndetse bongera no gufungura Ubufaransa bongera no gufungura dosiye y'indege kuko Kayumba Nyamwasa yari yavuze ati ndashaka gutanga ubuhamya anabishyira no kwa noteri aho turi mu kwa gatandatu 2016 hashize amezi atanu gusa Kagame nyine asaba icyo kigo cy'i Washington gukora iyo raporo isohotse yasohotse uno munsi ariko mu by'ukuri bakaba baragejeje kuri guverinoma y'u Rwanda ejo bundi tariki ya 11 nk'uko nabivuze mu gutangira kino kiganiro akandi kantu nagira ngo nibutse nuko James Kabarebe yari yarahamagawe na juge w'u Fransa i Paris kuza kwisobanura iruhande rw'umutemo wundi babonye umutemwe umutangabuhamya wundi babonye kuri iyo ndege baravuga bati rero James Kabarebe kugira ngo ibintu bikomeze neza uzaze kwisobanura kugira ngo we n'uwo mutemwe nyine mukore icyo bita confrontation James Kabarebe nyine na Kagame bamaze kuvuga ngo Kabarebe ngo ntabwo azaza mu Fransa mu gihe yagombaga kwitaba ejo tariki ya 14 nagira ngo mbere kugira ngo Sixbel afate ijambo nyine utwo tuntu nkwibukije uwagira utwo tuvugaho muvane mutoje
murakoze cyane nibyo koko ako ka kabiri ntabwo nari nkazi yuko James Kabarebe mu by'ukuri yagombaga kwitaba ejo ako ni ka detail ntari nzi ariko byose nyine urabona ko bigusha muri bya bindi nari maze kuvuga ko buri gihe agomba kugira akandi kantu gashya azanamo wo kugira ngo ajijishe ibintu by'amanyanga byakozwe nawe nako gatsiko ke turanabyita amanyanga ni ukubyoroshya cyane ubugizi bwa nabi bukomeye cyane ari ibyo by'ihanurwa ry'indege aye ndetse n'ibyo byaha byakorewe abahutu mu Rwanda ndetse no muri Congo ibyo rero nta nibyo bishimangira ibyo byo twavugaga ahubwo tukanongeraho ko harimo n'ubuswa cyane kubera ko ese ku bintu bijyanye na genocide umuntu wese yagenda akifatira kompanyi runaka akavuga ati ngaho nimudukorere raporo nk'ibyo nyine nk'ukuntu bakoze raporo ya mucyo n'iyi ngiyi urabona ko ari ibintu mu by'ukuri byo kujijisha kandi bazi neza yuko abo bantu bakoresheje nta burenganzira bakabaye bafite bwo gukora ngo raporo nk'iyo ngiyo ni nk'uko natwe twakwicara ubu ngubu tugakora raporo kuri uko Kagame na FPL DMI bakoze genocide y'abahutu mu Rwanda no muri Congo ibyo nta wabyemera ariko nuko noneho abanyarwanda baharanira ukuri icyiza nuko amaraporo yose yakozwe ku bwicanyi bwa Kagame na FPRDMI mu Rwanda no muri Congo byagiye bikorwa n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'abantu boherejwe n'umuryango mpuzamahanga ari woroni. We rero arizo za mapping reports tuvuga ku bwicanyi bwabaye muri Congo ko bavuga ko haba harabaye genocide, haba harabaye n'ibindi byaha nyine byaba uko babyita kose ariko n'ubwicanyi bwose. Ariko urabona we inzira yo yihitiyemo ni ukuvuga ngo yishakiye kompanyi runaka abayishyuriye nta n'uwabamenya ariko amaherezo bizamenyekana. Ariko na Kagame ubwe ntabwo abuze amafaranga yo kwishyura kugira ngo abantu bamwuzurize iyo story, iyo narrative cyangwa se iyo nkuru amaze hafi imyaka 25 avuga. Nibyo ngibyo rero Joseph nagira ngo nkoreho komente ubwo twakomeza.
Urakoze cyane Sixbay, niba uriho nyumva noneho ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane, ndagira ngo nshimire nyine wadutegura kino kiganiro, nanashimire Dr. Theogene Rudasingwa ku bitekerezo bikomeye cyane amaze gutanga ahangaha, cyane cyane kiriya sisengura y'impamvu zikomeye leta
yakuruka. Hari ikibazo cyo gucikagurika cy'amajwi yawe Sixbay?
Ubu ngubu bimeze neza?
Ubu bimeze neza.
Ya nagira ngo mbashimire nyine kuri iki kiganiro n'ibitekerezo bikomeye mumaze gutanga, cyane cyane ziriya mpamvu nyamukuru zituma leta ya Paul Kagame yaragiye gushaka ikigo, mu by'ukuri ikigo gikora ubucuruzi, kuko ni ikigo cy'abavoka gikora ubucuruzi, niko kazi kacyo. Bajya gushaka kiriya kigo bati mudukorere raporo ku ruhare rw'Ubufaransa, raporo ikomeye cyane, kugira ngo nibura iyi raporo nikorerwa hano izasakare, kubera ko amasosiyete menshi cyane acuruza amakuru cyangwa asakaza amakuru ku isi ari muri Amerika. Njye mbona ririya sisengura ari ryo, nkanatsindagira cyane cyane icyo kintu cy'uko koko turebye igihe leta ya Paul Kagame yagiriye muri Amerika gusaba yuko nyine gusaba icyo kigo kuyifasha gukora iri sesengura. Koko birakurikirana n'uko hari hamaze kuboneka ubuhamya bushya leta y'Ubufaransa na ubutabera bw'Ubufaransa bwariho bwakira. Byaratangajwe ko hari abatangabuhamya bashya biteguye gutanga ubuhamya, bityo leta y'u Rwanda isanga ikibazo gikomeye ntaho izagihungira. Yari yaratuje mu myaka mike yari ishize kubera ko bari baregera abategetsi bari mu Bufaransa icyo gihe, navugamo nka Sarkozy, navugamo na Kushner, noneho barabegera kugira ngo barebe ukuntu bashyira imbaraga ku butabera bwo mu Bufaransa, maze iryo perereza rihuriremo cyangwa se rifata ubusa. Noneho babonye ariko ubutabera bwanze buti tugomba gukomeza gukurikira iki kintu, bashya ubwoba bati ni byiza ko natwe duhangana ku mugaragaro. Theogene Rudasingwa bisesenguye, birumvikana ko Kagame afite ibibazo haba ari mu gihugu imbere, ukuntu yahinduye itegeko nshinga, ukuntu yitoresheje hafi ijana ku ijana, ukuntu mu by'ukuri ubutegetsi bwe bumeze nk'ubwa Stalin cyangwa se n'ubwa Hitler, ubwabyo ni ikibazo kuri we. N'ubwo avuga ati naritoresheje nagize gute, azi ko abantu batabyemera, ndetse ko n'abamushyigikiye bo mu mahanga nabo ubwabo nawe yigeze kubivuga ko hari benshi bagiye bamubwira bati ibyo si byo. Icyo ni ikibazo kimwe afite kimuremereye. Hari ibibazo byo mu karere kuri aho yanduranye n'ibihugu bituranye n'u Rwanda. Twakoze ibiganiro byerekeranye n'ukuntu Kagame ahanganye n'igihugu cya Uganda, akaba ibinyamakuru byo mu Rwanda bikorera leta y'u Rwanda bikaba byirirwa bituka igihugu cy'Ubugande bigitwerera, mbese no gutegura ngo ingabo n'ibitero n'ibindi byose bidafite epfo na ruguru. Muzi ukuntu uruhare leta y'u Rwanda n'ingabo zayo cyangwa se n'iperereza ryayo rya DMI bagize mu kudurumbanya igihugu cy'u Burundi no mu mutekano muke, no ku kibazo cy'umutekano muke wabaye mu gihugu cy'u Burundi kuva muri 2015 kugeza n'ubu ngubu. Muzi uruhare leta y'u Rwanda n'ingabo zayo bagize mu gihugu cya Congo ndetse n'abira byo muri Tanzania ubwo Perezida Kikwete yarakiriho. Perezida Kagame avuga ati uriya umunsi namukubise ntabwo azamenya ikimukubise, bityo rero bikaba bigaragara ko Perezida Paul Kagame ibibazo arabigwije no mu karere. Ikindi biriya rero by'uko no guhunga kiriya kintu cy'uko jenoside yakorewe abanyarwanda mu bwoko bw'abahutu nabyo bishobora kuzamuka, birumvikana ko Kagame akeneye ikintu cyo kurangaza amahanga, cyane cyane ikintu cyanatuma arizera ko iki kintu cyatuma abafaransa bajya kugira mbese nimutubabarire ibi bintu mube mubiretse turebe ko twakiranuka n'urusaku rw'uriya muntu. Ariko rero icyo yibeshyaho ni uko ibihugu byateye imbere, ubutabera bwabyo bufite uko bukora, ku buryo na leta ubwayo ntabwo irusha imbaraga ubutabera. Abategetsi bamwe na bamwe bashobora gushyira igitugu ku butabera, ariko ubutabera burakomeza n'iyo icyo gitugu cyahaba ubutabera burakomeza. Aribeshyera akagira ngo ibyo mu Rwanda ni kimwe n'ibyo mu Bufaransa. Narebye rero iyi raporo koko, ndeba cyane cyane n'imyanzuro yayo, genda nuko twa tutarajya aho tubisesengura, ariko mu by'ukuri birumvikana iriya ni sosiyete y'ubucuruzi, ikaba yarigerewe na leta y'u Rwanda, yashakishaga mu by'ukuri sosiyete ikomeye nk'iyo ngiyo ishobora gukora raporo, noneho iyo raporo igasakara, ikaba ari raporo ikorewe muri Amerika, igasakara muri biro binyamakuru muri zera za ibyo bita za agence de presse, ni ukuvuga mbese ibiro bitangaza amakuru ku isi, bigasakara aho hose, noneho byahasakara bigatuma inkuru iba kimomo ku isi yose ko Ubufaransa bwagize uruhare koko muri jenoside yabaye mu Rwanda. Njyewe ndareba n'iyo raporo ibyo bavugamo, niyo uhereye no ku gice cya mbere aho berekana yuko berekana uruhare rw'Ubufaransa nyine kuva muri za 59 cyangwa muri 62 kugeza ngo muri za 70 ukuntu Ubufaransa bwari bufitanye umubano ukomeye n'u Rwanda, bushyigikiye mbese ubutegetsi bushingiye ku ivangura. Ngasanga iyo raporo yarakoresheje amakuru yagiye atangazwa inshuro nyinshi cyane na leta y'u Rwanda, cyane cyane n'ibyatangajwe no muri ya komisiyo ya Mucyo, nayo itaragize icyo ifata kigaragara. Ugasanga hari aho bitiranyaga ibintu, kuko ndibaza ko ubutwererane mu bya gisirikare Ubufaransa bwagiranye n'u Rwanda, ayo masezerano ntabwo ari ayo muri icyo gihe cyo muri za 60, ahubwo yenda kuko kiriya gihe ndibaza ko ari Ababiligi bari bafite uruhare rukomeye cyane mu byerekeranye n'ubufatanye bwa gisirikare na leta y'u Rwanda na Repubulika ya mbere yariho icyo gihe. Hanyuma ahubwo Abafaransa ugasanga baragize uruhare rwabo rwaragiye ruzamuka inyuma ya 73 ubwo abasirikare baramaze gufata leta. Ariko rero nabyo iyo ubirebye neza uragenda ukagera nko muri za 92 ugasanga abantu b'abasirikare b'Abafaransa bari mu Rwanda bose hamwe bari nka 51 na bangahe. Ibyo rero urebye mu bihugu byafashaga ibindi, cyane cyane nk'ibihugu byoherezaga abantu mu butwererane bwa gisirikare, gutoza abasirikare, kwigisha mu mashuri ya gisirikare no kwigisha mu gisirikare hirya no hino. Urebye ikibazo cy'ubutwererane uko cyari gihagaze muri ibyo bihe, ndibaza ko mu Rwanda ariho wavuga ko Ubufaransa bwari bunafite abasirikare bake cyane muri Afurika muri kiriya gihe, ku buryo rero kubyita ko nyine Ubufaransa bwari bufite ingabo nyinshi cyane mu Rwanda byo si ukuri. Ahubwo muri za intambara imaze gutangira, intambara ya FPR Inkotanyi imaze gutangira koko, leta y'u Rwanda yitabaje ibihugu yari ifitanye nabyo amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Ubwo hari hajemo Ubufaransa ndetse na Zaire, ni Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo, icyo gihe twaga Zaire, nayo yarimo muri mu batabaye icyo gihe. Nkumva rero n'ububirigi nabwo bwajemo. Nkumva rero ibyo byari mu rwego rw'ubutwererane, nk'uko n'ubundi igihugu cyose gifitanye ubutwererane bwa gisirikare n'ikindi gihugu cyitabaza abo bafitanye amasezerano nk'ayo ngayo. Ndumva rero ntateranye ijambo, ari aho naba ngarukiye. Urakoze
cyane akantu
yoze
gatoya.
nagira ngo
Yego,
nagira ngo
yego.
nongere kuri icyo cyo six very yamaze kuvuga umuntu agitandukanya na political na diplomatic influence no kuvuga mbese imfashanyo y'ibihugu ibingi by'ibihangange biba bifite kuri bene izi za leta ari iyo leta ya MLND-CDR cyangwa se iyi leta ya FPL-DMI cyangwa se ni zayibanjirije cyane cyane ndavuga ubwo ubutegetsi bwa Gerigori Kayibanda nuko ibi bihugu biba bifite influence ikomeye cyane mu rwego rwa politiki na diplomasi mu rubuga mpuzamahanga no mu butwererane dore ko ibi bihugu ari ibihugu by'ibikene so urumva iyo ufite rero umuntu uga ni nka bya bindi nguhagarariwe n'ingwe cyangwa se n'intare aravomba icyo kintu wenda si umwanya wacyo kugira ngo turebe uruhare rw'ibi bihugu mpatse ibihugu mu mateka y'u Rwanda kuva muri iyi myaka ijana ishize ariko ibihugu bimaze kugira influence ikomeye cyane ku Rwanda by'abazungu ni Ububiligi ni Ubufaransa ni Abanyamerika n'Abongereza muri iki gihe nubwo hari na influence bituye mu karere kubera ko sinzi ko hari uwarusha Uganda mu butegetsi bwa Museveni kuba bwaragize influence mu mateka ya hafi kubera ko FPR yashoboye gufata ubutegetsi kubera inkunga yabonye kuva muri Uganda ariko umuntu arebye ibyo bihugu uko ari bine tugomba gutandukanya kuvuga ngo abafaransa ngo nibo bakoze genocide cyangwa se nk'uko ababyeyi bacu bajya batuvuga ngo bana bacu ngo buriya ngo kuva ngo ababirigi baratu sinzi ukuntu mama yajyaga bitubwira baraturenganije nibo batu mbese ko bafatanyije n'abahutu bakatwirukana mu gihugu
na kiliziya gatolika
magambo nuko mama yajyaga abidusobanura mu bumenyi bwe ariko burimo n'ubwenge cyane nubwo atagiye mu mashuri y'abazungu ariko ubwenge kavukire ababyeyi bacu baba bufite gutandukanya ibyo bintu ko ari bibiri kuvuga ngo abafaransa bakoze genocide kuko bari bafite iyo influence ikomeye cyane ku butegetsi bwa Habyarimana twebwe nk'ukuntu mubizi Joseph na Sixbert mu muryango wacu icyo ntabwo tukemera kandi nk'umuntu wabaye muri ibyo bintu nkaba muri FPR ndani nkaba no muri ako kazu ntabwo nemera yuko abafaransa bakoze genocide nabiriya nk'ukuntu wabivuze utangira Joseph wavuze ko cyane cyane nagiye muri iyo mishyikirano na JP ndetse n'abo basirikare bakuru ndibuka ko najyanye na Jacques Bihozagara muri biriya bihe mbese igihe ubufaransa bwateguraga operasiyo turquoise impungenge twari dufite nuko ubufaransa kubera iyo influence bufite mu rwego rwa diplomasi no mu rwego rwa politiki kandi baranayikoresheje koko nubwo ubufaransa butari kuba igihugu cyo watoranya mbere ngo kijye mu Rwanda ngo kurengera abatutsi kubera uko cyari cyarifashe kuri ubwo butegetsi bwa MLND-CDR ntabwo aricyo gihugu wari gutoranya ariko babikoresheje muri Loni kubera ko haba hari ibindi bibazo bumvikanaho n'Abanyamerika Abanyamerika basa nk'abahumbya baravuga bati okay bafunga amaso bati nimugende kuko ubwo nabo baba bafite aho bazabafatira ibindi byo bazabamarira iyo operation turquoise yiswe ko yemejwe muri Loni kandi icyagenderwaga sinahamye yuko abafaransa ngo baje mu Rwanda koko ngo icyabagenzaga mbere na mbere ari ukurengera abatutsi ariko ibyo bibi byose hari abatutsi barengeye icyari kibazanyemo cyane cyane n'ipfunwe yuko ubwo butegetsi bari barabaye hafi cyane bari barafashije mu rwego rwa politiki na diplomasi bari bafitanye ubutwererane mu rwego rwa gisirikare nubwo baba batahafite abasirikare cyangwa se n'ibikoresho by'ibitangaza ariko urumva ko abantu bavugaga bati ubufaransa n'umubirigi nibyo bihugu muri urwo rubuga rw'abazungu bavuga bati bariya nibo bakurikiranye iby'u Rwanda nibo babizi nibo bakwiriye kuba bafite icyo babikoraho ubufaransa nge ntabwo mpamye yuko bwagiye mbere na mbere bujya kurengera abatu kubera ko ibyo Kagame abarega ntabwo ari uko baje kwica abatutsi kandi abatutsi nubwo haba hara rengewe umwe gusa nabyo byaba bihagije gihe mbona ahubwo ari ya syndrome ibi bihugu bigenda bikuntu ubu ngubu murabona abanyamerika n'abongereza ibizabo mu Rwanda nta ubizi mu myaka 5 10 iri imbere ariko nta wazarega abanyamerika n'abongereza ngo babwire ngo nibo ngo bisha abahutu mu Rwanda ngo nibo bisha abahutu muri Kongo abahutu baguye muri Kongo abaguye mu Rwanda bishwe na FPLDMI abatutsi baguye mu Rwanda ntabwo bishwe n'ababirigi ntabwo bishwe n'abafaransa bishwe n'agatsiko kari ku butegetsi n'izo nterahamwe bakoresheje ibyo rero ni ibintu abantu bagomba gutandukana ndibuka ko twagiye mu mpaka na JP n'uwo musirikare abo basirikare wa general nari nkire na muto n'icyo byose nyongo ndimo kubabaza Jacques Bihozagara akansemurira nkabaza se niba koko muje gukiza abatutsi mu Rwanda ziriya za mirage na za jagwari n'ibikoresho bikomeye cyane murabitwara hari n'undi mugabo wari muri iyo nama muramuzi witwa Gérard Prunier twaje no guhura nyuma ambwira uko badutekerezagaho icyo gihe barimo kuvuga ngo impamvu bashaka ibikoresho bihambaye cyane ngo nuko bari barabonye uko byagenze muri Bosnia nuko byagenze muri Somalia ngo nta musirikare w'umufaransa wakwifuza kujya mu ahantu hameze kuriya adafite ububasha biramutse bibaye ngombwa ko agomba gukoresha ubwo bubasha kugira ngo birwaneho twagiye muri izo mpaka ariko nagira ngo rwose nongere nshimangira icyo kintu cyo kuvuga yuko ngo abafaransa bakoze genocide ntabwo abafaransa bakoze genocide yakozwe n'agatsiko k'ubutegetsi n'ibyemerende CDR ibyo ngibyo rero byo ni nkaho rero Kagame we impamvu ze nizo ngizo zo twavuze impamvu agomba gutsimbara kuri uko nguko bahora babisobanura ni nkuko mu myaka iri imbere abazaba bariho icyo gihe bandika amateka y'icyo gihe baba bakosheje bavuze ngo abanyamerika n'abongereza nibo bishe abahutu muri Kongo no mu Rwanda nubwo politiki yabo na diplomasi yabo ishyigikiye aka gatsiko ka FPLDMI binatuma nabo nyine nka bya bindi navuze ngo uhagarikiwe n'intare aravoma abo nabo twavuga ko hari uruhare babigizemo ko ari factor muri ibyo bintu ariko ntabwo twavuga ngo abanyamerika n'abongereza ngo nibo bishe abahutu muri Kongo no mu Rwanda nicyo nyicyo nagira ngo nshimangire Joseph
nagira ngo nange nshimangire gatoya akantu maze kuvuga uti ntabwo nahamya yuko abafaransa bari bagiye mu Rwanda gusa gufasha abatutsi cyangwa se n'abandi bari barenganye ati wenda bari afite n'indi gahunda nange ndabitekereza kabone nubwo bahageze kuko bagafasha abatutsi cyane rwose ndetse bakikoma interahamwe bikomeye kuko kuri Eritrea mu bwayo bageze baravuga batese abafaransa ko twari tuzi ko ari inshuti zije tukabona ari abanza ahubwo niko interahamwe zavugaga ariko ubutegetsi bw'interahamwe buza gukomakoma buti nyabona mu bareke rwose ibyo ari byo byose ni inshuti zacu ariko interahamwe zo zari zumeze ivuga ziti ahubwo turabona ari abanzi kuko banazimereye nabi mu by'ukuri icyo nagiye mbona mu kazi nagiye nkora mu rukiko mpuzamahanga hari abasirikare narababonaga nari mfite amavideo menshi cyane n'amagambo bavugana n'izo nterahamwe bavugana n'igisirikare cy'u Rwanda ndetse bavugana na ministre wa defense wari François Leotari icyo gihe yaje kubasura aho ngaho muri karere ka Cyangugu abasirikare bari bababaye cyane bari n'abahekerwa n'abanyamakuru benshi bo muri za France 2 za TF1 amateleviziyo akomeye cyane hano mu Faransa abanyamakuru bose bari shoke abasirikare bari shoke babonye ibyabaye ku baturage bavuga ati mwisha abana aka karere bakabaza abaturage batese bati abatutsi n'abahutu buri wese abukwe n'undi akabukwe ndatoya ati turavangavanze bati nimutwereke umututsi abaturage bakarebana, kuko ntibabaga biteguye ibyo bibazo bababajije, kuko nta mututsi wabaga uhari, babaga ari abahutu gusa bari aho ngaho nyine, abatutsi babamaze, uretse abari bahungiye ahantu hamwe na hamwe nka za Nyarushishi. Bityo rero mu by'ukuri abasirikare b'Abafaransa kimwe n'Abafaransa bandi bari baherekeje nk'abanyamakuru n'abandi bose, ibyabateye umuntu yakuvuga ko ibyabateye ishozi no gusanga bisha abaturage bakabica nabi ako kageni, bisobanuye yuko iyo iriya leta yasimbuye iriya ya Habyarimana, iriya leta ya MNDCD, iyo itaza kwica abaturage yashoboraga no gutabarwa n'abo Bafaransa. Mu by'ukuri niko nanjye mbitekereza, kugeza amagingo ya sindava kuri icyo gitekerezo. Nagira ngo Musangamfura, ntekereza ko yasabaga ijambo mu kanya na
murakoze cyane bwana Ngarambe. Koko politiki y'Ubufaransa muri kiriya gihe, cyane cyane tuvuye nko mu gihe cy'intambara ya intambara leta y'u Rwanda yariho kiriya gihe, yarwanaga n'inyeshyamba za ubu ngubu mumbwire niba bimeze neza.
Ubu bimeze neza.
Navugaga yuko nyine politiki y'Ubufaransa muri kiriya gihe hagati ya 1990 na 1994 yagiye ihindagurika, nk'uko politiki y'ibihugu byinshi cyane ku isi ku birebana n'u Rwanda kiriya gihe yagiye ihindagurika. Koko bwa mbere ingabo za FPR, mbese inyeshyamba za FPR Inkotanyi zitera, birumvikana ko nubwo ibihugu byinshi byari bizi ko hari impunzi z'Abanyarwanda z'Abatutsi bahunze bari hanze, ntabwo ibyo bihugu byari bizi ko banafite n'imbaraga bagaragaje ubwo urugamba rwari rumaze gutangira. Ntabwo abantu bari bazi ko ikibazo kinakomeye kugeza aho ngaho. Ni nayo mpamvu icyo gihe turebye uko ibihugu byitwaye mu buryo bugiye bunyurana, bwagaragazaga ko nta gihugu, ndavuga cyane cyane mu bihugu byarebaga ibyo mu karere, nta gihugu wavuga ko cyari cyiteguye ibyo bintu muri ubwo buryo, ndavuga cyane cyane ibihugu byo mu Burayi na Amerika. Ugasanga rero politiki yabyo yaragiye ihindagurika n'Ubufaransa nuko. Ariko Abafaransa kubera ko bari bafitanye amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare, nk'uko nabivuze mbere, na leta yari iri mu Rwanda, koko Ubufaransa kimwe n'izindi leta zari zifitanye amasezerano nk'ayo n'u Rwanda bagerageje gufasha Abafaransa icyo gihe bashyizeho za muri kiriya gihe cy'intambara yose habayeho za operasiyo eshatu. Iya mbere bayitaga Norwa, haza n'indi yitwaga ngo Amarilis cyangwa Amaris, ubundi haza na Turquoise. Ariko ingabo z'Ubufaransa zari mu Rwanda zahavuye mu masezerano niba za leta y'inzibacyuho, leta yari iriho, ni ukuvuga leta yari ihuriweho n'amashyaka ya politiki anyuranye ari mu Rwanda igihe iyo leta yasabwe muri gatatu. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri intambara y'ubura cyangwa na jenoside itangira, ubwo ndavuga jenoside itangira, indege Habyarimana imaze guhanurwa, ndibaza ko icyo gihe nta ngabo z'Abafaransa zari ziri mu birindiro muri ubwo buryo ngo ziriho zirafasha ingabo za leta y'u Rwanda guhangana n'inyeshyamba za FPR Inkotanyi. Ni ukuvuga rero ko icyo gihe mu by'ukuri icyo gihe izo ngabo ntabwo zari zihari. Niba hari n'abari bahari ni abantu, ni nk'abari batwaraga indege ya Habyarimana, ni nk'abo ngabo, ariko ntabwo ari abantu umuntu yavuga ngo barafite ibirindiro, ngo barafite za ntuzi za pozisiyo aha n'aha mu gihugu. Ndavuga mu ntangiriro yenda tuvuge za 1994 cyangwa se no kugeza kiriya gihe indege ya Habyarimana iraswa. Birumvikana ko politiki y'Ubufaransa koko yagiye ibamo uko kuntu uko guhindagurika. Ariko muri 1994 ntabwo Abafaransa bigeze batekereza ko mu Rwanda ikibazo ko cyari giteye cyashoboraga kumera nabi kuriya, ku buryo abantu bica abandi nk'inyamaswa. Kiriya kintu nabo ubwabo cyarabatunguye nk'uko cyatunguye ibihugu byinshi cyane. Ni nayo mpamvu ya operasiyo Turquoise iza mu Rwanda, ntabwo mu by'ukuri ari operasiyo yari ije ngo ije gutabara leta ya MNDCD yari gutsindwa. Iyi operasiyo yaje ije kugira ngo barebe ko hari abantu bashobora gutabara, ko hari abantu bashobora gukiza, no kugira ngo barebe niba abantu bashobora kumvikana cyangwa se niba intambara ishobora koroha, kugira ngo abantu bari bafite bari bihishe batabona n'icyo barya cyangwa n'abandi bariho bicwa bashobore gutabarwa. Nkaba nibaza ko niba kuko n'abakoze iriya raporo nubwo bavuga ko nyine bayikoze babisabwe n'u Rwanda kandi bagahabwa n'amakuru bashyizemo hawe bayikora mu buryo bari bumvikanyeho n'abayibasabye kandi n'ibintu bakoresheje babihabwa n'ababasabye gukora iyo raporo. Ni ukuvuga mu by'ukuri n'ahandi nagiye mbona bayivuga baravuga ati raporo yasabwe n'u Rwanda yakoreshejwe n'u Rwanda irashinja Ubufaransa uruhare muri jenoside. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri niba jenoside bavuga niba bavuga iriya jenoside nk'uko umuryango w'abibumbye wasobanuye ko jenoside yabaye muri 1994 nk'uko ntabwo nibuka yenda wa mwanzuro w'umuryango w'abibumbye wavugaga unashyiraho urukiko mpanabyaha rwa Arusha bavugaga ko urwo rukiko mbese rwagomba gukurikirana ibyaha byakozwe mu Rwanda kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere muri 1994 kugeza impera z'uwo mwaka. Ni ukuvuga ko kuri ku muryango w'abibumbye avuga ko jenoside yakozwe muri uwo mwaka igakorerwa mu Rwanda mbese igakorerwa mu Rwanda no hanze, kuko bavuga ko bazakurikirana abantu bakoze ibyaha mu Rwanda no hanze yarwo. Iyo jenoside rero yakorewe ubwoko bw'abatutsi, aho ngaho niho nagira ngo ngaragaze yuko Ubufaransa icyo gihe muri 1994 Ubufaransa nta ruhare bwari bugifite mu ntuze mu gisirikare cyo mu Rwanda. Kuvuga rero ko bashobora kuba baratanze intwaro, nibaza ko intwaro leta y'u Rwanda yakomeje kuzigura na za leta zinyuranye harimo leta ya Isirayeli, harimo leta ya Amerika, no muri 1994 izo za leta bakurikira neza yasanga hari za leta zagurishije intwaro kuri leta y'u Rwanda kandi zikaba zitariho zirega ubu ngubu. Ikindi nagira ngo mvuge kimwe ni ugutsindagira icyo Dr. Théogène Rudasingwa yavuze avuga ati none se ko abanyarwanda ari bubisha abandi banyarwanda kuki tugomba kujya kubihera abanyarwanda
niko ubu ibyuma nanone ngira urebe ibyuma
niho yavuga ati ni nkuko n'ubu ngubu uko leta y'u Rwanda leta ya Kagame ishyigikiwe cyangwa ifashwa na leta ya Amerika na leta y'Abongereza atese ubu ngubu ibyo leta ya Kagame iriho ikorera abanyarwanda bizabazwa ibyo bihugu. Niba leta ya Kagame nigera ubwo ishinjwa ku mugaragaro igakurikiranwaho ku mugaragaro jenoside yakorewe ubwoko bw'abahutu, ese bazavuga ko ari Abanyamerika n'Abongereza babikoze? Birumvikana ko Abanyarwanda tutagomba guhunga ibibazo byacu, Abanyarwanda ni bubisha abandi Banyarwanda. Kubitwerera abanyamahanga, gushakisha ibibazo mu banyamahanga, kubyegeka ku banyamahanga ni uguhunga ikibazo, bigatuma nyine iyo ugihunga nta n'ubwo wakibonera umuti kandi wagihunze. Numvaga nagira ngo nanjye nsindagira aho hantu kuko icyakora numvikana bikwiye no kubera isomo ko ibyo bihugu byose biriho bishyigikira leta y'u Rwanda, leta ya Kagame, kugira ngo nabyo bibone ko iyi nkoni leta y'u Rwanda ishaka mbese ihora ikubita Ubufaransa. Ibyo bihugu nabyo bikwiye kumenya yuko ibyo leta y'u Rwanda iriho ikora kandi ifite ihabwa inkunga n'ibyo bihugu. Ibyo bihugu bikwiye kuzirikana yuko nabyo ejo bizaba biriho bibazwa ibyo leta ya Kagame iri gukorera abanyarwanda cyangwa ibyo leta ya Kagame iri gukora mu karere. Murakoze.
Mu gusoza rwose kuko ikiganiro twanagitangiye dutinze, umuntu yakwibaza aho iyi raporo y'u Washington ya raporo Muse yaba itandukaniye n'iya Mucyo, kuko ya Mucyo yasohotse ku itariki za 5 z'ukwa 8 mu mwaka wa 2008. Iyo raporo yavugaga ko rwose uruhare rwa guverinoma y'Ubufaransa rutaziguye muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse yari yanavuze iyo raporo yanavuze n'abantu 13 ba sivile bagomba gukurikiranwa harimo perezida Mitterrand, harimo Alain Juppé yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga kabone n'ubwo yari yaravuze ko ari jenoside rwose mbere ya bose, harimo François Lyotard wari ministre wa defense, harimo Marcel Debarge wari ministre w'ubutwererane, bitwa Hubert Védrine wari secrétaire général mu présidence kwa Mitterrand, Edouard Balladur wari ministre w'intebe, abitwa ba Bruno Delay, abitwa ba Jean-Christophe Mitterrand, ba Paul Giroud, ba Dominique de Villepin, ba Georges Martin n'abandi bakaba bagira kuri 13 ba civile, ariko harimo n'abasirikare bagera kuri makumyabiri barimo ba Jacques Langsade, ba Miral Jacques Langsade, ba General Christian Keno, ba General Pierre Ushun n'abandi b'aba general n'abakoloneli n'abandi bose bagiye muri Operation Turquoise, ukagarukira kuri General Jean-Claude Lafourcade wari komanda w'iyo Operation Turquoise. Bati rwose twasanze iyo ni raporo ya Mucyo yasohoye tariki ya 5/8/2008 igashyirwa ahagaragara ikamurikwa na Ministre Karugarama wategekaga wari uyoboye ubutabera icyo gihe. Bati rwose turasanga Ubufaransa bufite bwaragize uruhare rutaziguye none iyi raporo nyuma y'imyaka 9. Bati noneho dusaba Abanyamerika kuvuga ibyo mu by'ukuri raporo ya Mucyo yavuze nako yafindafinze. Muvandimwe Théogène, izo raporo mu by'ukuri ese haba ari ukuvuga ngo ubwo ari Abanyamerika babivuze wenda ngo byaba bifite agaciro kurusha ibyakozwe n'iyo raporo ya Mucyo byose ko bifindafinze?
Nibyo ubivuze neza, nibyo narengeye kuvuga. Urumva Mucyo bakoze raporo, ariko iyo raporo uretse twebwe tubikurikirana kuko turi Abanyarwanda, ariko hanze ahangaha kuri za CNN ibinyamakuru byaba biri muri izi kapitali z'abazungu ntawigeze abifata kugira ngo abizamure. Ariko urabona kuko aka kazi kakozwe n'aba bantu b'inahangaha bazi n'uburyo iyo nkuru bagomba kuyishyira muri izo za channel zose, urabona ko byasakaye bisa nkaho ari mbese akantu gashya ko Kagame PDMI bakoze. Icyo rero ni ikintu cyo umuntu agomba Abanyarwanda n'abanyamahanga bakwiriye gusobanukirwa, kandi iyi radio yacu isigaye ikurikiranwa n'abantu benshi. Nahoze natekereza ko tugomba kuzashakisha uburyo wenda igihe kibonetse twajya tugira za emisiyo nubwo zaba ntoya mu Cyongereza, kugira ngo abo banyamahanga bakurikirana iyi radio n'Igifaransa ndetse byanadushobokera nk'ukuntu twahoze tubyifuza, ndetse n'Igiswahili mu karere, kubera ko hari abantu benshi bakurikirana iyi radio kandi badusabye yuko twajya tugerageza gushakisha uburyo izo ndimi nazo twazitangazamo. Ariko icyo nagira ngo nshimangire ni icyo ngicyo uvuze Yosefu, yuko igishya ni uko ni nayo mpamvu bashatse abantu bahanga bakabishyura amafaranga menshi cyane, amadolari menshi cyane, nuko bazi ko aho iyo bakoze benda ko kazi bagomba no kumenya uburyo bagomba no guhitisha iyo nkuru. Iya Mucyo nta wayikurikiranye, ariko iya Muse amaherezo nzandika ikintu bita The Muse Mucyo Scandal, kubera ko urabona ko ni ibintu by'inkuru bagerageza bagakora bakora ni recycling sinzi uko mucyita Joseph
recyclage
niyo byo bahora bavuga, kandi bya bindi byo Hitler na Bastarini na ba Hitler bavuga ngo nabo bantu za propagandist baba baravugaga ngo inkuru ugiyihozaho amaherezo abantu bagera aho bakayemera, uretse ko
imara gukunzusha ubushye.
Icyo ni kimwe. Icya kabiri nagira ngo mbaze wowe Yosefu na Sixbert, kuko mwakurikiranye ibintu by'Ubufaransa namwe igihe kirekire. Igihe twakoraga diplomasi ya RNC na platform tugifatanyije na FDU, iyo twahuraga n'Abafaransa icyo kintu nahoraga nkibabaza, babwira ariko kuki Kagame ahora abakubita ntihagire umuntu uzamura umutwe kugira ngo anasobanure? N'ubu ngubu iyi nkuru yasohotse, ariko urabona hirya no hino muri ibyo binyamakuru baravuga ngo bagerageje kureba abantu bo mu Bufaransa kubabaza ngo ntawe usubiza. Urabona ku bintu bijyanye n'Abafaransa n'uruhare bagize mu Rwanda, rwaba ari kuri ibyo bavuga nyine ngo bya genocide, cyangwa se n'uruhare baba baragize muri Operation Turquoise yo kurengera abo barengeye, cyangwa se uruhare bafite mu mateka y'u Rwanda, urabona kampeni za Kagame zagize ingaruka ebyiri, kandi izo niko twajyaga tuzibasobanurira iyo twabaga twagiye mu Bufaransa i Paris gusobanura. iya mbere ni uko hari igice cy'abafaransa bararuciye bararumira nabo ngabo barega nk'ukuntu ubavuze Joseph bisa nk'aho ubufaransa bwavuze buti hari ahantu banze twarahatakaje reka tukibagirwe n'ubundi nta mufaransa wakabaye ari aho ngaho atekereza ngo u Rwanda rurakomeye ngo muri politike y'ubufaransa ngo tujye dutekereza u Rwanda nk'ibyo twajyaga tuvuga najyaga mvuga kuri radio zacu raditauka cyangwa se no muri amanama twagiye tugira ntabwo abanyarwanda baze ngo ariko ngo buriya ngo Obama adutekereza wiki Obama se abatekereza yakabatekereje wiki nimwe mugomba gutekereza kubera ko Obama ntabwo u Rwanda ruri kuri mapu ye ntabwo ruri kuri radar ye nimwe bw'abanyarwanda bireba ariko ku bafaransa kubera ayo mateka mabi hari icyo gice cy'abafaransa bararuciye bararumira Kagame akajya mu kibuga kisihinga akavuga uko bashaka ntihagire uzamura umutwe icyo ntabwo nyumva ni ikintu cya mbere numva ku kindi gice cya kabiri cy'abantu b'abafaransa ni abantu mbese kubera niba ari amafaranga yabishyuye niba ari iyo nkomanga ku mutima niba ari sinjya mbyumva neza ariko hari abantu bagiye muri kwa FPDMI barusha mbese FPDMI kuvugira Kagame abo ngibyo ngira ngo urabize
n'abanyamakuru benshi ahubwo batavugira FPDMI
nabo basakoze nyine bajyayo cyagiye bajyagayo kujya kwemera nyine ngo ibyaha byo bakoze n'ibindi ariko urabona ko ingaruka kampeni za Kagame zagize izo ngaruka uko arebe abaceceka n'abagiye mu rubuga bakavugira izo ntore za FPDMI kurusha Kagame ubwe mwebwe Joseph na Sixberry iyo phenomenon mwayisobanura muti
iyo phenomenon iragoye kuyumva ariko nagira ngo mbere na twakoze akazi keza mu bihugu anglosaxon abantu bose aravuga ngo bihugu nyine ngo byibivuga icyongereza ngo nibyo byashyigikiye Kagame nibyo bikomeje gushyigikira Kagame niko abantu muri MND DMI nako CDR bakunda kuvuga ngo bari abantu bavuga icyongereza ngo ni abantu babatutse mu byukuri ariko ibyo bintu icyo kintu twaragishoboye koko cyo kumvisha abo ngabo yuko Kagame ari umunyabyaha press yo mu Bwongereza cyane cyane ntigicanwa kana no kwa Kagame gusa rero no mu France biri amambu koko nkuko bivuze abenshi ibyinshi mu nyamakuru wagira ngo rwose ni bya FPDMI haracyarakazi rero gakomeye cyane nzi ko ushoboye kugakora ndabonye banaguhiga bavuga ngo wowe ngo iyo ugiye muri ibintu bya diplomasi nyine ngo bagucunge bakugire nabi ndibuka ya ma audio amwe twigeze gushyiraho make akazi ko gukora mu Faransa ku buryo bava muri icyo kintu cyo kugira isoni cyo kubika umutwe kandi mu by'ukuri ibintu bakoze ahubwo niba hari abantu bagombye kureba imbere mu bya mu Rwanda bazabona nko ku mwanya wa kane wa gatanu muri byose baregwa byose ntabagombye kuregwa mbere y'Abongereza y'Abanyamerika ndetse n'Ababirigi kuko abafaransa ntibari bagihari ngo baterane abanyarwanda gatoya na gatoya ahubwo bagiye basaba bati tujye gutabara ahubwo ugasanga ubandi barabatangira bene magambo rero nagira ngo dusoze turacyafite akazi kenshi cyane ariko hari n'ikiriho gihinduka no mu Faransa ibyo ari byose tuzareba perezida hano uko azifata kuko nta kundi gisebye Ubufaransa kabone nubwo akunda kuvugisha ukuri ariko yanga amanyanga ikindi cyo na n'uyoboye ingabo hano General Cointre wagiyeho mu kwezi kwa karindwi washyizweho na perezida Macron nawe ari muri iyo liste ya muri Turquoise kabone nubwo muri raporo mucyo batamwibutse ariko yakoreraga igisovu ku Kibuye ejo bundi agiye habaye shefu abaye mukuru w'ingabo zose niho batangiye kuvutunga agatoki ariko uyu muntu ngo yakoranaga na Musema ku Gisovu ariko muri raporo mucyo narebye ibyo bari baramwibagiwe bityo rero ibyo byose wenda bifatanyije bazageza aho ngaho bavuge bati mureke kubeshya mureke amanyanga nagira ngo niba musanga mfura nta kindi yifuza kurenzaho
nange uranyumva neza
yego
nagira ngo wa mugani nanye mvuge ko nabonye ubufaransa bumaze kubona ukuntu FPR yagiye buzamukana muri iyi propaganda yo kuvuga yo kubusiga icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi ubufaransa bwarabunze kuri icyo gikero impamvu nagiye mbona za mbere ndavuga kubera ko natangiye kujya mvugana n'abantu b'abafaransa ndavuga aho ngire no muri opposition nagiye mvugana nabo na bamwe muri bo kuva muri za 90 na kangahe icyo nagiye mbona nuko uko za leta zaho zagiye zihindagurika habayemo ikibazo cy'aya mashyaka aba yasimburanye ku butegetsi noneho ishyaka rikasa nkaho rivuga riti nta wamenya uko bariya bakoraga ibya bariya nta wabimenya noneho bituma babibagirwa yuko igihugu cyabo kiriho gisigwa icyasha bituma rero bakomeza kubunda noneho uko ubutegetsi bwagiye busimburana mu Bufaransa ugasanga mu by'ukuri badashaka gufata icyo kibazo mu ntoki zabo ngo bashakishe ishema ry'igihugu cyabo ariko ibintu aho bigeze ubu ngubu nk'uko Kagame nawe ubwo ajya bivuga ati ukurikirana umugabo yageraho nyine akaguhindukirana ndibaza ko aho Bufaransa babugeze ubu ngubu igihe cyo guhindukira cyageze kugira ngo Bufaransa mu by'ukuri bereke ukuri n'abafaransa ubwabo n'isi yose bereke ukuri abanyarwanda abafaransa ubwabo n'isi yose ndibaza ko igihe cyageze nge nkaba mbona izi za raporo nyine Kagame zifitemo inyungu birumvikana kuko ibyo bagiye bakora mbere bagiye babona ko bituma abafaransa bagenda baceceka bakigirayo ku buryo iriya raporo ijyanye n'indege ya Habyarimana Kagame yari yaratuje azi ko icyo kibazo cyarangiye abonye iyo raporo batarayijugunye burundu abonye ubutabera bukiyikurikirana nibwo agiye gushaka bari abacuruzi b'Abanyamerika ati nimudufashe mudukore raporo ndetse munashakisha uburyo yasaka rikagera ahantu hose kugira ngo Ubufaransa rwose tubushyire kawo tubutsinde burundu kuri iki kibazo nkaba numva rero mu by'ukuri nubwo ibinyamakuru biho bivuga cyane Abafaransa ntacyo baravuga ariko bazagira ubwo bavuga ariko ndanakeka ko n'igihe cyageze kugira ngo Abafaransa babwire isi yose ibyabaye koko n'uruhare rwabo rwari rwo banerekane n'uruhare rwa buri wese mu bantu bose bagiranye ubutwererane byaba ari ubutwererane na leta yari iri mu Rwanda kiriya gihe byaba ari ubutwererane na FPR Inkotanyi kuko nayo ubwayo yari ifite abari bayishyigikiye kandi nayo ubwayo ifite amarorerwa menshi cyane ibazwa ni ukuvuga rero ko ibyo FPR DMR ikora ubu ngubu ubwo ndashaka kuvuga nk'igihugu cya Uganda ndashaka kuvuga Abongereza ndashaka kuvuga Abanyamerika n'abandi bose mbese bayishyigikiye uriya ni ukuvuga ko nabo ibyo FPR DMR ikora ubu ngubu bizabahindukirana cyakora politiki y'Ubufaransa guceceka ku bibazo nk'ibi ngibi nacyo ni ikibazo uko twagiye tujya kubareba kuko twarabivugaga bo bakavuga bati ibyo bavuga biragaragara ko ari amatakira ngo yiko nta n'ishingiro bifite ntidukontrole ubutabera bwa hano kandi abantu bose barabibona ariko nubwo abantu bose babibona ntibyabuza ko bisobanurwa neza bigashyirwa ahagaragara noneho ndetse n'ibyizo za raporo za ziraswa ry'indege ya Habyarimana n'ibyazo bikarangira bikajya ku mugaragaro abantu bagaharanira ubutabera mu buryo busesuye urakoze
ndagushimiye muvandimwe Sixbert nagira ngo muvandimwe Theogene asoze kino kiganiro ikiganiro twahaye na nyito uko Kagame DMI n'Abanyamerika batwerereye Ubufaransa jenoside yakorewe abatutsi muvandimwe Theogene mbese
urakoze Joseph
Amerika nayo itari yahindutse muri iki gihe Amerika itari yahindutse mbese aho ngaho ahubwo Kagame ntabwo yabayeho yikuriraho mu nyota ku mugani w'Abarundi iza muri ryawe
murakoze cyane Joseph iki gihugu bahugiye muri rwinshi murakurikirana inkuru z'ahangaha hari n'ibibazo haba mu gihugu ndani hari n'ibindi bibazo biremereye cyane mu rubuga mpuzamahanga ku buryo u Rwanda ntabwo mu by'ukuri umuntu yavuga kuri rada nubwo nk'uko tumaze iminsi tubisobanura Joseph u Rwanda buhoro buhoro ariko mu buryo bizagira ingaruka zikomeye ruragenda ruhinduka military base
bazi militaire
yes bazi militaire y'iki gihugu abongereza ndetse na Israel. Nagira ngo rero nsoze mvuga nongera gushimangira ibi bikurikira. Icya mbere ko iyi raporo mu by'ukuri ije ikomeza mbese kuvuga ya nkuru yo tumaze igihe kirekire tuzi kuva muri 1994 ya nkuru ya FPLDMI ko nta gishya ije mu by'ukuri noneho ivuga ibya ya raporo ya mucyo, ariko noneho ikaba yashoboye kubigeza mu itangazamakuru mpuzamahanga hirya no hino, ubwo kuri Kagame akaba yavuga ko yahabonye amanota. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri cy'umuntu yavuga ni ukwibaza ati impamvu ni izihe, impamvu ni ukubera ibibazo bya politiki mu gihugu, uko abanyarwanda babona Kagame, uko abanyamahanga babona Kagame, biriya byiswe amatorwa n'ukuntu mbese yiyimitse imyaka kugeza 2034 cyangwa se kugeza igihe Imana izamuhamagarira, ntabizi, natwe ntitubizi. Ariko urabona kubera politiki n'umwuka uri mu gihugu nyuma mbere na nyuma y'ayo matora, urabona ko ari ikintu kimuhangayikisha agomba kuba azirikana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni umwuka mubi atera mu karere, haba muri Uganda, mu Burundi, muri Congo ndetse no muri Tanzania, uko bamubona n'ukuntu ababona, n'uyu mwuka agerageza kubiba watuma agaruka mu ntambara zatigeze avamo, ariko dore ko asahurira mu nduru no mu ntambara akunze guteza akarere cyane cyane nk'aho ngaho muri Congo, aboneraho umwanya wo kwica no gusahura, uko uwo mwuka rero uri mu karere cyane cyane ubushyamiranye afitanye na Uganda ni impamvu ya kabiri, no mu karere ni impamvu umuntu yavuga ya kabiri. Iya gatatu ni ibijyanye n'indege yagize uruhare mu guhanura, watanze amabwiriza guhanura iyo ndege yaguyemo abaperezida babiri. Icyo kintu akaba azi ko gihora gikurikiranwa mu Bufaransa kandi kitamugwa neza. Hakaba rero hariyo n'icyo cya kane cyo kuvuga ko mu by'ukuri hari ibyaha ari we n'agatsiko k'abasirikare, ibyaha bakoreye abahutu, genocide n'ibindi byaha nk'ukuntu byatangajwe na mapping report n'andi maraporo menshi yagiye abivuga, maraporo mpuzamahanga, atari ibi ngibi byo kugenda ngo usesere ugende ubwire abantu uti ngaho nimunkorere raporo, dore kandi ndifuza ko raporo izaza ivuga ibi ngibi, dore n'imyanzuro nshaka ni iyi ngiyi. Niko yabigenjeje. Ariko ayo maraporo yandi avuga ibyaha byakorewe abahutu, byakorewe abanyekongo, kandi ari amaraporo yubashe, uretse ko ibihangange mu rubuga mpuzamahanga rutifuza ko hari ibyakorwa mu gukurikirana ibivuga muri ayo maraporo. Kuba bidashoboka uyu munsi ntibivuga ngo n'ikindi gihe ntibizashoboka, kuko ibyaha byakorewe abantu ntabwo bijya byibagirana. Ntabwo wakwicira umuntu ngo azibagirwe ko yapfushije. Ibyo ntabwo rero bizigera bisibikara, amaherezo mu mateka yacu bizongera abantu babikurikirane, ababigizemo uruhare bamenyekane banabihanirwe. Icyo narangirizaho rero nicyo ngicyo nyine umuntu yibazaga ati kuki se Ubufaransa bwo butagira icyo buvuga. Ndizera ko buzikubita agashyi bukabona ko ntabwo ari kuri Kagame gusa, kuko urabona ko bitangiye gufata indi ntera ubwo yize kujya yishyura abantu bakabishyira muri za media, opinion publique yo mu Bufaransa, yo mu Burayi, yo mu Bwongereza, ku rubuga mpuzamahanga opinion igendera ku byanditswe. Igendera ku byanditswe, byaba ari ukuri atari ukuri, ariko ni ibintu bishobora kugenda kubera ko bivugwa umunsi ku wundi, nk'ukuntu ba Stalini na ba Hitler babivugaga ngo ujye ubihozaho amaherezo abantu bazabyemera. Ni ibintu byo numva nanjye Ubufaransa budakwiriye kurekera aho ngaho. Ariko kandi nongere ngisubiremo, kandi tuzakomeza tugisubiremo, twari tuyavuze, nta genocide yakozwe n'Ubufaransa, genocide y'Abatutsi yakozwe na Emile de Sederi, genocide y'Abahutu yakozwe na gatsiko FPDMI. Naho ngaho narangiriza Yozefu.
Ndagushimiye cyane, nshimiye n'umuvandimwe Sixbert Musangafura, nshuti mwari muduteze amatwi, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe, hamwe birumvikana na Dr. Theogene Rudasingwa na Bwana Sixbert Musangafura muri kino kiganiro. Twasesenguye ukuntu Kagame FPRDMI n'Abanyamerika batwereye u Bufaransa jenoside yakorewe Abatutsi muri kino gihe, bikaba mu by'ukuri baramaze kubigira akamenyero, ku buryo hasohotse ejo bundi iyi raporo news iza mu by'ukuri ivuga ibyavuzwe muri 2008 na raporo ya Mucyo. Murara haryana rero aho bwije, ahandi bwakeye ibuena ko
nabi akarakara nagira ibyo shima byiza byo kuririmba agira uwo shaguza nta muntu uza inkovu n'ishyashya muvandimwe umutima Rwanda ufite intimba kwiheba ni urupfu wimi jambo navuga ukomererwa iyo mbonye imfubyi zabuze kivurira ugeza magingo wimi jambo navuga abapfakazi n'ababuze ababo n'agahinda kenshi katazashira uwimi jambo ndafata imuzombi navuga indimi ebyiri kamere gacurama nigezweho ntasabwa imbabazi nazo nigeze kandi ubworoherane nta kiguzi ashyira umubabaro wanjye ku munzani w'ishavu mpabwirwa yuko ndashyitse he wimi jambo navuga amateka buri wese yanyuze kugeza uyu munsi umarira wimi jambo navuze induru icyenda n'ine z'igihugu cyose ingaruka iyo mbonye utwangavu turera utundi cyangwa se utugimbi tuyobora ingo iyo mbonye utwana tw'udutambambuga tutamba iyo mbuga gereza wararize Rwanda wararize Rwanda wararize nyamara ntugahogore ujya kwiheba ni rwo